Jeremiah 8 verse 1. Ngaleso sikhathi usho Jehova bakwakhipha amathambo amakhosi kwaJuda namathambo ezikhulu zakhe namathambo abapriest namathambo abaprofeti namathambo abakhile eJerusalema emathuneni abo. Verse 2. Bawanekelangeni nasenyangeni nakulolonke ibandla lasezulwini abakuthandileyo bakukhonza bakulandela bakufuna bakhuleka kukho. Awayukubuthwa ayukwembelwa ayakuba ngumquba ebusweni bomhlaba. Verse 3. Ukufa kuyakukhethwa kunokuphila insali yonke esele kulomndeni omubi esele endaweni zonke lapho ngiyixoshela khona, usho Jehova Sebaoti. Verse 4. Futhi uyakusho kubo ukuthi, usho kanje uJehova uthi abantu bayakuwa bangabuyi basukume na, umuntu uyaphambuka angabuyi aphenduke na. Verse 5. Bahlehlelani laba bantu baseJerusalema ngokuhlehla njalo njalo na, babambelelelani enkohlisweni bala ukubuya. Verse 6. Ngaqaphela ngezwa abakhulumanga kahle, akakho zisola ngobubi bakhe ethi ngenzeni na, bonke baphendukele emsebenzini yabo njengamahashi aphulukundlela empini. Verse 7. Nonogolantethe emkhathini uyazi ikhadi zakhe eyimisiweyo, ihophe nenkonjane nonohimu bagcina isikhathi sokufika kwabo, kepha abantu bami abazazi zahlulelo zikaJehova. Verse 8. Ningasho kanjani ithi sihlakaniphile umthetho kaJehova unathi na? Impela bheka uthi lokuloba lwamanga lwababhali usebenzile okwamanga. Verse 9. Abahlakaniphileyo bayakujabha besabe babhajwe, bheka balilahlile izwi likaJehova banokuhlakanipha kuni na. Verse 10. Ngalokho abafazi babo ngiyakubanika abanye namasibu abo kwabayokuwadla, ngokuba kusukela kwabancane kuya kwabakhulu bayaphanga impango bonke, nabaprofeti nabapristi bonke baqamba amanga. Verse 11. Bapholisa kalula ukulimala kwendodakazi yabantu bami bathi ngukuthula ngukuthula, kepha akukho ukuthula. Verse 12. Bayakuba namahloni ngokuba benza inengiso, nokho abanamahloni nakanye abakhophozi, ngalokho bayakuwa phakathi kwabawayo ngesikhathi sokubahambela kwami bayakukhubeka, usho uJehova. Verse 13. Bengiyakubutha nokubutha, usho Jehova, kepha azikho ithelo zomvini emvinini, namakhiwane emkhiwaneni, namaqabunga abunile engibanikile khona kusukile kubo. Verse 14. Sihlalelani na? Buthanani singene emizini ebiyelweyo sibhubhe khona, ngokuba uJehova uNkulunkulu wethu usibhubhisile, wasiphuzisa amanzi enyongo ngokuba sonile kuJehova. Verse 15. Silindela ukuthula kepha okuhla kukho, nesikhathi sokuphulukiswa kepha bheka luvalo. Verse 16. Ukuthumula kwamahashi akhe kuyezwakala kwaDani ngezwi lokuyiyiza kwanamandla akhe. Izwe lonke liyathuthumela ngokuba afikile alidlile izwe nakho konke okukulo, umuzi nabakhe kuwo. Verse 17. Ngoba ngiyathuma kini izinyoka nawomantshingeyana abangenakulunjwa, bayakuniluma, usho uJehova. Verse 18. Alunakududuzeka kimi usizi oluphezu kwami, inhliziyo yami idangele. Verse 19. Bheka izwi lokukhala kwendodakazi yabantu bami livela ezweni elikude lithi, akakho Jehova esiyoni na? Ayikho inkosi yalo kulo na? Bangicunuleleni ngezithombe zabo ezibaziweyo nangokuyize kwabezizwe na? Verse 20. Ukuvuna kudlulile, ihlobo liphelile, kepha thina asisindiswanga. Verse 21. ngokulimala kwendodakazi yabantu bami ngilimele ngidabukile ukumangala kungibambile. Verse 22. Ibhalisamu alikho kwaGileyadi na? Inyanga ayikho lapho na? Pho ayipheleliswa ngani impilo yendodakazi yabantu bami na?